Come in, me fire burn. Body bar for not standing burning up. Come in, me fire burn. Body bar for not chance me get the burning up.
Mukamo nyumi ranyo vyokola. No mana wo ya bitukola. Mwali mubisi gwe ya soko sogula. Yali sitanda tandi soro vyekola. Yatuma Yuda balopere. Yesu Kristu bamulokere. Ekizibu kya sitani kituwondere. Mwali tule babiri bamwe mubikebere. Mwana damu nabona. Abana bazukulu babona. Sitani nonya bosi wone mukwatagana. Chambe babiri fena tugwanide jana. Mwana damu nabona. Abana bazukulu babona. Devo nonya bosi wone mukwatagana. Chambe babiri fena tugwanide jana.
Sitani wenenye. Gali malala go wenenye. Mugonjore nsonga.
Oya katonda mugere. Katonda boss mwenenye.
Mubya fayo mbu wali muulize. Nga gwanyiga mapesa mukama ye bwatabadde wali w'amaanyi. Nga gwe kabaka bw'amaloboozi nga bunyiga ennanga mukama omwongera amaanyi. Kasita yakwongera essaali n'eggaali n'olwali n'amaanyi musajja n'ofuna amawaggali. Wakakanyeza nnyo omutima gwakusanguka amalala obutemu n'obulimbe fujjo lyoteriikuma. Ffe bw'otugumbula, ffe bw'otulugunya, ffe bw'osiba olumya tetwaliyo ng'omusango ogukusalirwa. Wenenye oli mukyamu obunyabunya mwana adamu tewali mubira yogala kwamba ntebya bosibaamu okanya mawaggala batwali mukwetene mu mubasi vaamu sibagala lukisi basiraamu abasevene balokole buli omw agamba gwe sitaani
wenenye
gaali malala go
wenenye mugonjole ensonga oya katonda mugere katonda bos wenenye fetunyumirwe.
Repent.
Hey.
Repent.
For camera.
Repent.
Uliriza.
Repent.
Jakwenenya. Aye.
Repent.
For camera.
Repent.
Uliriza.
Repent.
Jakwenenya.
Ulamu bunyume. Stani wenenye gali malala go wenenye mugonjore nsonga
oya katonda mugere katonda boss wenenye fetu nyumirwe.
Come in, me fire burn. Body buffer na stani wenenye. Come in, me fire burn.
Oh!